If we let in again, find the bathroom and them shoes. If we let in again, find the bathroom and them ass. If we let in again, find the bathroom and them shoes. If we let in again, find the bathroom and them ass. If we let in again, find the bathroom and them shoes.
Mangena umfoka nansika, oh umfoka madiba. Eh umfoka sopicho ungolomsila simo sajika. Fika sevutha sechisa, fika swambela sengisha. Fika bahlali bancinda, ngokunibanika maphinda. Yayiva, ngokudlala kulalika. Ndiyaziwa, ngokuntetha ngomadiba. Yabindwa, heta nangomhluzi sipha. Ziyakhipha, nabahlali bayangqina. Ingoma zami ngumhluzi, yenza ingoma eyincase. Ndizenza njani unganibuzi, nendikhuma ungaphakathi. Ey, babecinga ndizoluza, ndafaka inyiba chwa. Ey, every time ndisebhuti, ndithetha into evakalayo. Ey, ingoma zami ngumhluzi, yenza ingoma eyincase. Ey, ndizenza njani unganibuzi, nendikhuma ungaphakathi. Ey, babecinga ndizoluza, ndafaka inyiba chwa. Ey, every time ndisebhuti.
Yakhumula besivalela phandle, fika thina machita yabale. Yakhumula ndozama ispan, banthathela ifoni bandikhomba ngegani. Yakhumula nenza itrazi kunzima uphuma. Eyobomi mnamehla nenyuka, xa ungabazi uboke undibuze. Yema ngoko ndiyapop, ekasi bafuna ichomp. Andikwazi nokuya eshop, umabona kude. Ithama liyakhala kufuni, ifemeli isithi ndiyakude. Andifuni nobhuti, ithandaza inkosi ephilayo, usathane odlalela kude. Shu, ndiyatshisa kid, kid, ithandwa ingathi ndisistave simpid. Kubane besazi, town, yes, a power could be where I'm at. Who bought ever since? 2020, looking back in my past, I'll giggle and laugh. Who bought ever since? Chongi vision, shu chongi la pansi. Bazali bako batembele ngawe. Umamako uzale ikaw, kakalo za spine, smiley.
Ingoma zami ngumhluzi, yenza ingoma eyincase. Ey, ndizenza njani unganibuzi, nendikhuma ungaphakathi. Ey, babecinga ndizoluza, ndafaka inyiba chwa. Ey, every time ndisebhuti, ndithetha into evakalayo. Ey, ingoma zami ngumhluzi, yenza ingoma eyincase. Ey, ndizenza njani unganibuzi, nendikhuma ungaphakathi. Ey, babecinga ndizoluza, ndafaka inyiba chwa. Ey, every time ndisebhuti, ndithetha into evakalayo. Ey,
mamela khazi khe ndikuncokolele. Mna ndikhule from etyotyumbini. Mami zama upusha ismokol, ebezama nyani sikhuphe ntsokolweni. Bewuyinaqala ndisemncane, ngona ndijola noAmanda. They were sleeping on my dreams, da ngoba ndifuna kumatrasi. Ey, khanimini khanimini, khanimini ke madoda. Ubuhle bendoda zingoma, esuka amadoda nantsoke. Ndandithandaza for an empty record, ngondilapha with the empty records. Zange khona kwayitransi endlini kodwa banirequesta njenge-upa ngoku. Ulady Paula sekuzolunga ngoku, afezeka namaphupha ngoku. Influencers ziyandigqula ngoku, seyicamagu liyavuma ngoku. Icamagu lithi yes, ndipholile yanastress. So much no kosa, nobucinga ndinegqwele.
Ingoma zami ngumhluzi, yenza ingoma eyincase. Ey, ndizenza njani unganibuzi, nendikhuma ungaphakathi. Ey, babecinga ndizoluza, ndafaka inyiba chwa. Ey, every time ndisebhuti, ndithetha into evakalayo. Ey, ingoma zami ngumhluzi, yenza ingoma eyincase. Ey, ndizenza njani unganibuzi, nendikhuma ungaphakathi. Ey, babecinga ndizoluza, ndafaka inyiba chwa. Ey, every time ndisebhuti, ndithetha into evakalayo.
Ey, ibhula incasa le way, bayakhala naphaya eCape. Benohamba ekuseni ndibuye late. Bendipusha buda phaya engeva, ngokundithola ikhosana kundeva. Let iflesha ndiwabona ama-hate, ndiyisepha ndiphunquka bendiphethe. Endincasa lala ndiyayipheka, bendiqatha lala ngaphengeva. Ngokundiyacwebezela jonga i-chain, ndiyakhuthaza ndikuqha iseli. Nabimeko thina uzoba grand, phusha ithesho lakho ube necebo. Tyela imali uthi cwaka ungathetha, thumele ekhaya ungabheja amacheri. Lay cold J for i-brass. Ingoma zami ngumhluzi, yenza ingoma eyincase. Ey, ndizenza njani unganibuzi, nendikhuma ungaphakathi. Ey, babecinga ndizoluza, ndafaka inyiba chwa. Ey, every time ndisebhuti, ndithetha into evakalayo. Ey, ingoma zami ngumhluzi, yenza ingoma eyincase. Ey, ndizenza njani unganibuzi, nendikhuma ungaphakathi. Ey, babecinga ndizoluza, ndafaka inyiba chwa. Ey, every time ndisebhuti, ndithetha into evakalayo. Ey.